hata kununulia
yote,
mawingi na simu
yote,
mtando zawadia
yote,
pochi zenye thamani
yote,
na wewende waingishia
yote,
utembe kwa uskani
yote,
na vioki wafungia
yote.
Mawingi na simu
yote,
mtando zawadia
yote,
pochi